Here's another one. Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Kwanini ukiniona unakosa fura, ziache kona kona, kwanini ujipekara mama. Minajua unachotaka we, unachowazaga, ata mimi napitiaga, ila tunajikaza na siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako kuna loneliness. Najua kuna vingi we usemi.
Kwangu mimi so mbaya.
Atomi.
Kwangu mimi so mbaya.
Atomi.
Kwangu mimi so mbaya. Nieleze.
Endapo tanimiss just call me.
Kwangu mimi so mbaya.
Nipigie.
Kwangu mimi so mbaya.
Mama niambie.
Kwangu mimi so mbaya.
Nieleze. Tangaza ubaya. Kuna mazuri mengi nimefanya, sitokusemea ubaya. Please let me know.
Nijua kweli so maigizo, maigizo.
Let me know.
Labda we mi sina tatizo, tatizo.
Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness. Bila kusifia you are pretty face, yeah. Na una
loneliness.
Najua kuna mengi we usemi.
Kwangu mimi so mbaya.
Sio mbaya.
Kwangu mimi so mbaya. Kwangu mimi so mbaya.
Mama nieleze. Ukini miss ya kumi.
Kwangu mimi so mbaya.
Mama mama mama.
Kwangu mimi so mbaya.
Asema kwangu mimi so mbaya.
Moyo wako unataka taka, mdomo wako nakataza taza, naumwa kunyamaza maza, bora useme unachowaza waza.
Unajua mama.